tall. One year in your head at top and no me wa. Kaonge buti kendo kora tuo. We are barakona chama mama. Etich pachala alma kalo.
DJ Tasmania.
Mani makoro risetona. Don't it to get too strong pile. Maliza kazi nyumbani nije, nije. Police na guitar, police na guitar, police na guitar.
Franco, hip loti tanifanya niwe ho. Action night, watoto alale by nine. Nikudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu. DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu. Moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kung fu, kung fu. Bie meme na kung fu, kung fu. Wai wai mama, wai wai mama. Unazunguka kama nyoka, anakonda. Wai wai mama, wai wai mama. Unateleza kama mrenda, akini mependa. Kisi peda, vile naipenda. Mix ya broiler na kenyeji. Vibes Bebu geuza Ocheriza makeli wipande moja. Action time,
action night. Ufike kwangu by nine.
Digital smell ya.
Nimete majaxin. Amenyo wa Shaolin.
Vita vya kikungfu. Drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu. Moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kumfu, kumfu. Asuda mano kumfu, kumfu.
Cheri
kupeleke Thailand, na mimi ni kupeleke Bangkok, yeah. Tuishi juu ya island, tuishi maisha ya kibailando, yeah. Kuja tufanya mambo, mambo, ni kukunja ni kufunze ango, ango. Movie na soundtrack ya bango, bango. Action unapewa ni ya Rambo.
Action night, ufike kwangu by nine. Nimetema Jackson, amenyoa Shaolin.
Vita vya kikung fu, kung fu. DJ ya kukuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu. Noja kwa mungu nyingine kwa kitanda.
Asuda mbano kung fu, kung fu.
Diyene mena kung fu, kung fu. Okelo mano kung fu, kung fu.
Kwa melody, na washikia kwa mistari. Tangu wenzi za DVD, CD na kuanga muatari. Na walete burudani, kali kali. Juna piga Gucci chini na wapigia champali. Original, wanauliza maswali. Mitiwa ya tajiri, yule ni tajiri wa nani. Yo yo yo.
Excuse me, mon amour. In candy, a pinka. And you me doggy more. Can't get to get singa. Yawa. Magi, magi. Fukaneno, yo kama. Look at you. Me so do it to podutar. Bit more truly, tiba do rigonango. A pillow monkey chamo to lungo doginango. Samilo choki kuyo. Kendo let negindi. Rayako gilwaro. Kagi chiki mondi podi. Ayawa. Kendo let negindi. Kido kichiki mondi podi.
General. Nale 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 nale.
Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale wale wale. Wale wale wale. Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale wale wale. Sini wale wale wale.
Yodani hizo kasoro zenyu sitaki leo. Namfurahi kuona maendeleo. Sikupenda kwangu baraka ninazo nyingi. Naelewa wivu mko nayo nyingi. Mnakesha mkiomba sana nianguke. Vazi langu mwona matakati ya tope. Pamba nyeupe.
Pepepe.
Watiaji nyie.
Silete.
Mtangoja sana. Nyenyeke. Na kunywa chupa mzima na meza pekele.
Taliba.
Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale wale wale. Wale wale wale. Hawataki tutoboe. Kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale wale wale.
Mandala, oh, I just
Koteje, Yone Jojo. My brother Manny, Koji,
Yone Jojo.
Kila mtu haireje,
Yone Jojo.
Wale wale wakija,
Yone Jojo. Yone Jojo.
Kila kitu sawa freshi,
Yone Jojo.
Wale wale,
Yone Jojo.
Yani kakaliet medore
Sudeka, sudeka, sudeka mama
Ahero kakako kigwarore
Sudeka, sudeka, sudeka mama
Yani kakaliet medore
Sudeka, sudeka, sudeka mama
Ahero kakako kigwarore
Kulfile Napenda vile nimezama wala iniko deep end
DJ Tasmania
Oh Lord, sit up pretend. Cause every time we making love, ni morning till the PM. Your tender kisses kichako na daddy. Oh, kendo sami denda ni papi chulo. Oh, my oh. Koki kweda with all these positions. Sheesh. Me until I can't no more. And now we're getting closer, closer. Your eyes are getting broader, broader. Ananambia, baby, don't stop. Cause she wanna write your teller all night.
Sudeka, sudeka, sudeka,
sudeka. Yani kakaliet medore.
Sudeka, sudeka, mama.
Ahero kaka koki guarore
Sudeka, sudeka, sudeka mama
Yani kakaliet medore
Sudeka, sudeka, sudeka mama
Ahero kaka
Watu tunakandana Kisha badaye tunakandana Hatuna story, hatu die number Maneno yanaleta lawama And you know that I like it And I know how you want it If you like, baby, I'll describe it Paint a picture for you, let you own it I lick the cream, I love my topping Say a prayer before I dive in Drink sweet water from your fountain I know you love it like that And now we're getting closer, closer Your eyes are getting broader, broader Ananyambia, baby, don't stop Cause she wanna ride a money on my
Sudeka, 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 mama
Yani kakaliet medore
Sudeka, 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 mama
Ahero kakako kigwarore
Sudeka, 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 mama
Yani kakaliet medore
Sudeka, 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 mama
Ahero kakako kigwarore
Napenda zile vitu nanipea
Yo, ladies
Yele, yelipea
Yo, welcome to Tony Bones
Napenda zile vitu nanipea Yele, yelipea Napenda zile vitu nanipea
Oh, kilo max
Yele, yelipea Napenda zile vitu nanipea
Okay, I got people on my stories who call me Joker
Joker, Joker
Na watu wa mtawa nani ita soul child
Soul generation
maisha oh.
Na pia kwenye muziki wananiita mamba Kuna fununu eti pia mina itwa sniper Okay, uliza manzi yako we keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you're ready no Baby keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you're ready no Majina yako mengi na si eti na force hey, The name's Okello Max but you can call me boss hey, Iluangani Iluangani boss Sema Iluangani Iluangani boss Iluangani Iluangani boss Sema Iluangani Iluangani boss yeah. No, 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 no Mashore wote hapa najua wamenikufa Nashindwa kuchagua juu wote ni wa super And all my guys are full as the man as you tessa We live life so easy, see ya tuna pressure oh. So we keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know Baby keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama but you already know Majina yako mengi na si eti na force hey, The name's Okello Max but you can call me boss hey, Iluangani Iluangani boss sema Iluangani Iluangani boss Iluangani Iluangani boss sema Iluangani Iluangani boss Wanani itarasta juvila nimewalock Napikangaza kwaya iwe reggae ama rock Mangoma nyingi nimejaza kwenye stock Live wire means electric shock ay. Traffic lights haziwezi kuni stop Hata mapolisi wanna try to kukob No 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 After my police, you wanna try to cook off So we keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know Baby, keep it on the low Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know Na majina yako mengi na si eti na force eh, The name's Okello Max, but you can call me boss eh, Iluangani, Iluangani boss Sema Iluangani, Iluangani boss eh, Iluangani, Iluangani boss Sema Iluangani Iluangani boss Napenda zile vitu za nipea Oh, Iluangani Napenda zile vitu za nipea Yele, yele Napenda zile vitu za nipea Yele, yele Napenda zile vitu za nipea
I am a passing cloud I'm only here for the moment So I'll make it count for something Ooh, You are a passing fire You're only here for the moment So make it count for something Na muda wako ukifika Ya dunia yote yatapita kama moshi Mungu wako akikuita Samo bongo kurubano penye mawendo ni Omera Nyamera wanacho mikure kiva kuwele pacho
Mayo
Mayo Mayo Wanacho mkure Wanacho mkure Wanacho mkure Apie wana narele
Andiki nana la chungo kodini tuwato Apu makichinga Wome kubeda mawa Wawendo Wawendo wendo Kiri madipi makubeda ni tibondo Sama kata pecha tunojo kimi kuguni Sama kata pecha tunojo kimi kuguni Shut up.
Like you had a mission.
DJ Tasmania.
ladha imeisha. It's time I let you go. Nachoka kuwa nikikufuata. I think we've had enough. Nimesimama basi ushuke. We opo koka pucha neko. Karegin ukidwa wetu na ochwangi miyo what the pop come on no no. Adwangu dhohera jalo kimia nende parka japoyo no no. Adwangu dhohera awaya jogaregala baba awaya jogaregala awaya jogaregala jangolo awaya jogaregala awaya jogaregala baba awaya jogaregala awaya jogaregala jangolo awaya jogaregala.
Au kamar hera kojuki no one is a referee. O kwanyi leplep katai pekpek o boy kadangari wa wa wa. Yawa piel nadi hera gimagong mite joma sungo. Hera nyalo dak kendo nyalo rumo. Hera okorik ni okinyal chuno. Hera gimagong poda woworo. Hera okoyero bor kata dundo. Hera nyalo beteler kate mudo. Era nalo mi mor katakuyo. La le le la le le la. La le le la.
Yawa chera okinyalelewa. Okinyalelewa. Weche diari okiyotelewa. Okiyotelewa. Yawa chera okinyalelewa. Okinyalelewa. Weche diari okiyotelewa. Okiyotelewa.
Simu no biro,
oketho wach.
Uba no biro, lori kamichike,
oketho wach.
Era e, era masani otuore. Era e, era masani onyandore.
Obagi,
nyathi jomoko.
Okiyotelewa.
Backbiters and backstabbers are all up on my case. When you're choking a 15, I wanna the underman. They be crawling, they be creeping, they tryna catch me slipping. But in this world of darkness, my sight is magnified. I can hear you whispers as you're calling for my name. And I can hear you breathing, you're craving for my blood. And I can feel you moving as you're coming for my soul. Sitaki, mimi sitaki. Oh!
Sitaki, mimi sitaki.
DJ Tasmania.
Mimi sitaki. Sitaki, mimi sitaki.
Mimi sitaki.
Sitaki.
Hey!
Mimi sitaki.
Kila lego tati chumbe
Nyasiyo Viro nani yasiyo Nyasiyo Na yudi ya lego Siyo Nyasiyo Viro nani yasiyo Nyasiyo Na yudi ya lego Siyo
Adundo dongi chalona ga
Oguyogu yoka kisunguri
Dongi chalona ga
Oguyogu yoka kinyona mo
Nyasiya ya dongi chalona ga
Oguyogu yoka kisugori
Adundo dongi chalona ga
Oguyogu yoka kinyona mo
Bili manyari ngiyani Bili makosira wende Bebu bili manyari siyani Kiki muti mogon Magi bende ne wati mogon
Wende muwerogi Magi bende ne wawero Timbe muti mogi To magi bende ne wati mogon
Kinderere matindo lokore
Koso chunyi dane matinde ketho ngima wagi. Obera na ye iparo bonyo wodi minu mulu kalamindi. Undhuwe, undhuwe.
Adonde dongi chalo naga.
Nguyo guyo kaki sunguni.
Dongi chalo naga.
Nguyo guyo kaki nyonamo.
Nyasiya ya dongi chalo naga.
Nguyo guyo kaki sunguni.
Adonde dongi chalo naga.
Nguyo guyo kaki nyonamo.
That all I ever made her feel was pain. When I wish was just to be with me through thick and thin, and I failed. Mipango tulipanga, tuliweka mikakati. Watoto nyumba na gari, tuliyaona kwenye ndoto. Mipango ni wapango, katati ne penyori dore. Mikakati ni waketu, biango sipa nyala upimonu. And I'm drowning, I'm fading back to the life I used to live. And my wish is that I can see the light before my hope is gone. Oh Lord,
oh Joga.
Oh, Kino Joga.
Era Machineni, Ojoka, Ojoka.
Emualo, Kino Joga.
Era Machineni, Ojoka, Ojoka.
Ay, Kino Joko, ya.
Era Machineni, Ojoka, Ojoka.
Katundo wana ola.
Era Machineni, Ojoka.
Hey, Joka. Mama, Kino Joka.
Digital Smelly.
Ojoka, ojoka.
Katundo wana ola.
Era Machineni,
ya tamani ya mwenzio. Kazi ni kazi, kazi ni kazi, hey. Usijilinganishe na mwenzio, tunza hiyo yako, tunza ulicho nacho, hey. Obongo nyaka laga nola gagigita, jadulo none na kakuecho. Jango madonge tinda chiemo, topanjo loro chalo pikuja. Fimbo ya mbali ya iuwi nyoka, shika ulicho nacho. Jika kamwe, jika kamwe. Fimbo ya mbali ya iuwi nyoka, shika ulicho nacho, hey, hey. Jika kamwe, jika kamwe.
Mama,
okay,
okay. Poka yudo mama,
okay,
okay. Koyone gako yonega mama nai
Doge pacho Doge Doge pacho
Setu choko doge
Doge pacho
Nemwalo doge
Doge Doge pacho
Come back
Bata maboya kakoyo chama
Mokoda, nasebo nolo mokoda
Nima embasina
Omegakora, igana neno megakora
Yeah mama
Mokoda, nasebo nolo mokoda
Nima embasina
Omegakora, igana neno megakora
Ninwanya kodero siro
Sherio, sherio Jatuka matemo na tienda rapundo nyapinyi maboru Mamio, mamio, hey. Otie kagiera tinda parika nindo tera Dichol maindalo
Digitas mania
Maindalo misunge njiri Ito nasungi forever Nyiwuda maindalo Maindalo misunge joma ber Anasungo you forever
Oromo koda Nasebo noro
Embasina,
Omega Kora, Figana Leno Mega Kora,
yeah, Mama,
Oromo Kota, Nasebono Romo Kota,
Embasina,
Omega ngakora fingana neno ngakora
aja kenya pindu siro
ngoda nyasemo ngoda ongega kora nyasemo ngega kora odi solepe nyasemo ni solepe odi toda nyasemo ni toda oromo kota nyasemo oromo kota
ni maemba sana Kodero siro
mokota, nasembo ndoro mokota. Ongega kora, figa na neno ngega kora.
Aliyo,
iyo,
nasembo, mama.
Chena tumodo ko kitumino kinyoma endalo kinyoka upacha wotala ndatinda luoro pin okelo wonyo mindi atugo nduma chogo siepena yakanya kwara kelongolo sanyese chena tumodo ko kitumino kinyoma endalo kinyoka upacha wotala ndatinda luoro pin
Mao Kelo Majon, Wonyo Mende, Kiambuto Knarobi.
Ajoni wokodonga woke dala,
achomo siti kabwana.
Dengo tinga fuye poche polo,
achomo siti kabwana.
Moroni akale diemoa,
achomo siti kabwana.
Nakuru akale diemoa,
achomo siti kabwana.
Naivasa akale diemoa.
Achomo siti kabwana
Pinye jora buna kale die moa
Achomo siti kabwana
Limuru kale die moa
Achomo siti kabwana
Abete degeru wakaginyi di mabeo beo Gindu mwona gito kisugu ni nice to meet you sir Ipenyani what can we offer you?
Hey!
Gura gata kata gito kujaracha Kono gini miya ura panga ruda Gito ngere mani lungo ni ohoro
Mano Ward Seka Kamser de Kingdom. Aye. Achaka Fuane Costa Ojuan de Lupo. Mano Wood Aeli. Yal Maming Buana Sana.
Kinde manene, kane wadonge da. pinyo ni ndataro Gwengo beta linga ni gwengo beta linga No gwengo beta linga na kwiri Gwengo beta linga Jadulu tingamalo Osana kipinja tingamalo
Tingamalo Jehova kipinja tingamalo Tingamalo Osana kipinja tingamalo Tingamalo Jehova kipinja tingamalo
Jiri, you are a Koro Kakuro Sano Tingimalo Kikiwea Chien.
Mayo, the Paro Lubia, we are Murmurde. The two more loading getting out, what would they be? Polo loading.
Chop, 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 chop.
Make, 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 make. Hey, pa. Antumbiro nega bonye sanga teje usigina wakini.
ya dunia wala dere ali ya dunia mvua linanyesha shara ya mauno najua bado litawaka mayo 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 wa mama wanalia lele ila bado wenzao wanaolewa watoto wanalia wololo lele uchungulio je misimu zitakuja kumetanda mawingu na misimu zitapita lele lele mie Matilda you are going to be mie
Wapotea wakati wa kazi hawapo tena. Uliyempenda kwa kweli ulimwacha juu ya mali. You're out here feeding vultures, my love. You're down, down, down in the depths of heartache, but nobody knows, no one even cares. You're down, down, down in the depths of heartache, but nobody knows.
Kwa yo baby wame Kagipakore
makamura maki zunga